waliwo okunoonyereza okukoleddwa ne kizuulibwa nti 8 ku buli bavubuka 10 mu Kampala balina ekirwadde ekyokuziyira ekitali ku ddagala. Alipoota eno efulumiziddwa aba Makerere University College of Health Sciences oluvannyuma lw'okunoonyereza okwasooka okwazuula nti mu masomero ga Kampala agasimya abavubuka bangi balina ekirwadde kino. Dr. Katumba James Davis akuliddemu okunoonyereza kuno agambye nti entabo okusinga eva ku mutindo ogw'empewo abaana bano abali wakati w'emyaka 12 ne 19 gwe bassaamu.